atokuulirwa musango gw'okutemula abaana bana ku ssomero lye Gaba Al Childhood Development Center kutaataaganyiziddwa enkuba efudde embi eggulo lya leero era kkooti n'etuuka okuyimiriza olutuula lwayo embuyaga bw'esuddewo mu omulamuzi mw'atuula. Christopher Okello Onyomu yagambibwa okutemula abaana bano ku ntandikwa y'omwezi guno. Obujulizi bwa leero buleeteddwa Harerimana Barnabas okuva mu kitongole kya poliisi ekikola okunoonyerezaawo okw'ekikugu okwa sayansi ku misango kiyite forensics era ng'ebizibiti 27 by'ebyanjuddwa. Kuno kuliko ebyasangibwa mu kifo wennyini awazibwa omusango ku baana abaatemulwa abaatuusibwako ebisago n'ebyasangibwa n'Okello Onyomu. Obujulizi mulimu sampolo z'omusaayi, amalusu, engoye awamu n'ebirala. Mulamuzi aguli mu mitambo Alice Ko Muhangi abuuza Harerimana lwaki ebizibiti 13 tebyaggibwako sampolo n'ategeeza nti abaasooka okunoonyereza baali bamaliriza okubiggyawo ate ng'ebimu byali tebyetaaga kunoonyerezebwako. Harerimana ategeeza kkooti nti obujulizi obw'endagabutonde obwasangibwa ku kambe mu kifo awazzibwa omusango bwalaga kibwa muntu musajja era baagenda okukebera nga bukwatagana n'awo bwa Okello Onyomu. Harerimana era ategeeza kkooti nti n'akambe akaddugavu akaasangibwa mu kifo kino akasangibwa ebweru w'ekikomera ky'essomero kasangibwa kaliko endagamuntu eya Okello, ekitegeeza nti ono nno oludda oluwaabi lulabika lwongedde okumufunza ku misango egy'obutemu egyamuggulwako.